Macho HB Oneli yako wigu wigu inanitibu tibu mambo ya kuwa sana kwa utana sana jibu siji ni chole tatu jina ni kuite maibu sitaki kaswa penzi lako likani subu
nipiko na lo inauma na kuji control na shindwa penzi lako dozi mama napata usiku na chana nikiko na lo inauma na kuji control na shindwa penzi lako dozi mama napata usiku na chana unani control
we mtoto
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 unani control
we mtoto.
You my baby side mila unani control. Na kwenye mechi zetu kila siku ngoma draw. We ni kocha unani teach na kwa this my snitch. Tambo zao Lamborghini kwa mtoto selini. Ushadata na masho ate tuwe fuje jasho. Twende sambamba paparazo kose bari mami. Miso kondela ni jeshi na jiami yani. Yo, wana kisaka nacho kitaka. Waki kipato licho kitaka. Wata kuata kwenye mata. Wata kutupa kule. Nikaje kukosa bule. Na kupenda sana sana kama nyama choma. Penzi letu moto linezidi transfer.
Foma,
unani control,
we mtoto,
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 unani control,
we mtoto.
Yako wigu wigu inanitibu tibu mambo ya kuwa sana kwa utana sana jibu siji ni chole tatu jina ni kuite maibu sitaki kaswa penzi lako likani surubu
unani control 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 unani control.
Broken beats.
Mtemi Records.